ko okimanyi nti in fact yo batadde akakiiko aba akakiiko k'ebya ka parliament ak'ebyenjigiriza batadde kuninga abakungu okuva mu kitongole ekyebyenjigiriza okuva banyonyole lwaki buli mwana mu matendekero aga waggulu ne ku gundi ne ku mu secondary ne ku university umanyi nti buli mwana asasula emitwalo ebiri sima wagisasula okakiiko kano aka sente zo nga zaabya mizannyo omanyi waliwo abakungu abatwala ebyenjigiriza bebatwala n'ebyemizannyo mu ggwanga kati balaisekerera kukikwa parliament akavunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo ne balyoka babakanda lwaki buli muyizi owa secondary n'owa university bamugyako emitwalo ebiri nga gigenda mu byamizannyo sente z'osasula ki obaggyako emitwalo ebiri bazongerako ne baziwaayo kati ababaka bonna ku lwayo baagadde bamanyi lwaki sente zino bazibaggyako ekyokubiri sente zino ze babaggyako zibeera mmeka era bazikolamu ti ebibuuzo bibadde bibasse naye nga abakungu bano bakulembeddwamu akulira akakiiko ak'ebyenjigiriza akawaggulu aka National Council for Education Professor Mary Okwakol yakulembeddemu abakungu b'ebyenjigiriza era nga akakiiko jjukira kano aka parliament kakulemberwa omubaka James Kubeketerya ne bongera okubeera nga bategeeza nti ensimbi zino kituufu zizibwayo era nga okusinziira ku Arthur Babu Muguzi onono kamishona okuva mu kitongole ekyo ky'ebyenjigiriza ebya waggulu ategeezezza nti ensimbi zino nabo URA Eva Wakayima be bazibagamba nti muzijja buli muyizi alina okuba nga azisasula URA temutandikogamba nti abaana babaggyako emisolo
kakati edda tatoleke bw'ogamba nti URA yagamba kyokka nga mugamba zaabyamizannyo kituufu abaana beetaba mu byemizannyo abaana tebaddamu okusasula sente endala kubanga ngambi zaabyamizannyo ate URA yingira etya
URA yabalagira ensimbi zino baziggyeko naye ekinyumidde ensimbi zino batugambye nti buli mwaka bakusolooza obuwumbi buna n'obukadde lusanvu obuwumbi buna n'obukadde lusanvu naye zigenda mu kugondi baziteeka consolidated fund kati consolidated fund yeereramu ensimbi ezo ezisobola okuvaayo zibaggyayo ne bateeka mu bintu ebyo ebyenjawulo ezo zitaliko kintu kyogenda zikozesa era ne batugamba nti okusinziira ku Babu agambye nti balina courses ze bawa abaana bano ez'enjawulo satu nga zabwereere ne basobola okubeera nga bazisoma nga kino kiriwo ng'okubaddizaako ku sente zino ze basasula
Sir, we have been collecting 20,000 for the last almost 10 years. That's a contribution from students which they pay once a year. This 20,000 is collected as NTR, collected by URA, submitted the consolidated fund and the other one comes back. And currently the plus other fees, if NTR is counts for 4.7 billion, which we do collect. And what do we do with the 20,000? It's part of the general fund of the National Council and chair and members. For each university that is able to comply with the 20,000, we are able to give them 3 programs each year.
Bebakyo bebabaddizaako naye nga bonna abayizi baffe si byamizannyo byokanya
n'ebirala
ebyenjigiriza kubanga bye bitwala ebyemizannyo.